zobatyela yey zobatyela yey zobaxoxela yey zobatyela yey zobatyela yey zobaxoxela ayi zobaxoxela.
Yeah, so I tell her, yeah, so I tell her, yeah, so I tell her.